Bayani. Yeah. Oh yeah. Nakuja, baby nakuja. I love me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. I love me, baby nakuja. Kama jali, mie kwako nyanga nyanga. Uwadali utafanya nilie wakini nyanga nyanga. Nakuja, baby nakuja. I love me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. I love me, baby nakuja. It's romantic. Give me a smile, let me take a picture. This guy in love, me say they know if he's stealer. Umeka mataro ona umili wangu. Baby, like it, taki, taki. If you be my lover, I'll be tati, tati. My hands around ya. Baby, loving, loving. Kiyama say, you know that I can't let you out. Nakuja, baby, nakuja, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Nakuja, nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja. Kama chali, mire kwako nyanga nyanga. Utari, utafanya nilie kwake nioganya.
Nikamate, 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 kamate ya simbu wake. Baby, let me be romantic. Hatujali, we don't mind it. Navuta picha, ulivyo ticha. Mambo choro choro. Mama, bonita, bure mbororo. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby, nakuja. Kama jali, mie wako nyanga, nyanga. Uodari, utafanya nilie wakini nyanga, nyanga.
Nakuja, baby, nakuja, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Nakuja, nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Kama jali, mie wako nyanga, nyanga. Utari tafanya nilie wakini yoganya.
Baby nakuja. I love me. Baby nakuja. Baby nakuja. Baby nakuja. Yeah. Yeah, 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 yeah. Tafanya nilie nakuja.